Rani.
Tuli muchibala, fetu kutebio kunywa. Ali jazemba kutebio kunywa. Ali kwezemba kutebio kunywa. Baby don't get under the never taka tuli muchibala. Fetu kutebio kunywa. Ali jazemba kutebio kunywa. Ali kwezemba kutebio kunywa. Baby don't get under the never taka la.
Me say be up on me hand to the mumbozi. Full back on them babita mulodi. Naisa kwinta de maradadi kati tuzina, tuzina paka wansi. Echigoma change mukube mumasindi. Hey, after dance ka we pop champagne. La we sit on a plane. Shama pan bita we burn up the place. Bia lero bino si bianja. Bia lero bino si bianja. Tuzine babiri paka kumacha. Paka kumacha.
Tuli muchibala, fetu kutebio kunywa. Alikia zemba kutebio kunywa. Alikuwa zemba kutebio kunywa. Baby Tandeka newe taka tuli mchibala. Fetu kutebio kunywa. Alikia zemba kutebio kunywa. Alikuwa zemba kutebio kunywa. Baby donkey tandeka newe taka la.
Mse wapa in the club, me the baddest boy. Me the king, me the dust. That's why me bad. Kamba kuwe rhyme, kubani nazi fame. This is my game, versus it the game. Kubani no chibe up, hatu na kuwa masai. Kuli never saw, tukona kuwa dame. Tukute champagne mchibala. Tuba mchibala. Aba mube tala, aba mube njiga. Fega tukua, ebe kunyanga tukula. After the rain, we dance, ready for the show. Maska ya we day. Tuli mchibala, sky Bruno me day. Bad sharp on the beat. We ready for the dance, we ready for the show.
Wey. Tuli mchibala, fetu kutebio kunywa. Alikia zemba kutebio kunywa. Alikuwa zemba kutebio kunywa. Baby chonketa, ndika newe taka tuli mchibala. Alikia zemba kutebio kunywa. Alikuwa zemba kutebio kunywa. Baby chonketa, ndika newe takala.
Bapita manso mujemo kube dance. Mba wade chan, DJ kide ma dance. Check and balance. Atila morning, bad boy, bad girl. Day up on the club, so just shake, shake, shake your body. Shake, shake, shake your body. Girl, shake, shake, shake your body, girl.
Tuli mchibala, fetu kutebio kunywa. Alikia zemba kutebio kunywa. Alikuwa zemba kutebio kunywa. Baby chonketa, ndika newe taka tuli.